Manolo, you already know now. One time, two time, yeah. Bibi, alikupa mfiti, fine girl, anawajibika kamili. Sasa wewe unatamani wengine, una complicate. Ay, ay, kazi, alikupa fiti, wako like this is a serious wakili. Sasa deal zimekuja na ni fishi, una complicate. Tama, 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 inakuasha. Tama, 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 itakumada. Umenipa uhai, sitaki kukomplike. Abandoned life, mbona mini complicate. Ay baba, sitaki kukomplike.
Ay baba,
mbona mini complicate. Sitaki kukomplike.
Ay baba,
mbona mini complicate. Mba fiti msani ukapenya. What a good feeling. Sasa uko secular, ma video zimejatu ma uli complicate. Kanisa ilijaa watu, kianza kuhubiri kuna wepo wa Mungu. Ona sasa umechanganya na vitu, ume complicate.
Tama, tama, tama inakuasha. Tama, tama, tama itakumada.
Umenipa uhai, sitaki kukomplicate.
Complicate, saidia nisi complicate.